kulanti wacan wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka ilayska v o eda oo toddobaadkan idinkaga imaanaya magaalada madiina almunawara ee boqortooyada sacuudiga. gaashaanbuurta nato ayaa sanadkan 57 jirsatay iyadoo hogaamiyaasha 30 waddan ee yurub oo lagu daray maraykanka iyo kanada ay bushan kulan ku yeesheen magaalada Washington si ay u cusboonaysiiyaan ballanqaadyada iyo mucaahadada ay galeen wadamada xubnaha ka ah isbahaysigan oo ah kan militari ee dunida maanta ugu ballaaran uguna awoodda badan. madaxweynaha Mareykanka Joe Biden oo madaxda NATO kusoo dhaweynayay magaalada Washington ayaa u riyaaqay in NATO ay 57 sano jirsatay, isagoo sheegay in nabad ay ku naaloodaan dalalka NATO iyo dunidaba ay ku xiran tahay awoodda gaashaanbuurta xilli Yurub ay qatartii ugu weynayd muddo 10 sano ah kala kulmayso Ruushka.
It's good that we're stronger than ever because this moment in history calls for our collective strength.
Bayra waxa uu yiri waa wax fiican inaan ka sii xoog badan nahay sidii hore, sababtoo ah waqtigan taariikhda aan joogno ayaa na faraya inaan midayno xoogeena iyo wadajirkeena. kooxaha argagixisadu waxay sii wadaan qorshayaal guracan si ay dunida ugu abuuraan qas, qalalaase iyo silic. Yurub lafteeda dagaalka gardarrada ah ee ka dhanka ah Ukraine ee uu wado madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin wuu sii socdaa. Putinna kuma qancayo wax ka yar in la soo afjaro dimuqraadiyadda iyo in Ukraine laga masaxo qaridada adduunka. waxaan ogahay in Putin uusan ku ekaan doonin Ukraine, laakiin yuusan ku qaldabin, Ukraine way sii jiraysaa wayna joojin kartaa Putin.
But make no mistake, Ukraine can and will stop Putin.
Doodda madaxweyne Biden waxaa la qaba qaar kale oo ka mid ah xubnaha maamulkiisa Washington iyo inta badan madaxdii NATO ee Washington ku kulmay. xogeyaha guud ee NATO Jens Stoltenberg oo ka hadlayay Washington ayaa yiri,
"Find a new defense industrial pledge, and that will be a pledge will help to make our industry across Europe and North America stronger."
Waxaan sheegnay ballanqaadyo cusub oo dhinaca difaaca, taasna waxay noqonaysaa ballanqaad ka caawinaya warshadaheenna Yurub iyo Waqooyiga Amerika kuwo ka xoogan sida ay maanta yihiin, kana wax soo saar badan. madaxweyne Biden ayaa khudbadii uu ka jeediyay shir madaxeedkii NATO waxa uu ku qiray waxqabadka NATO, isagoo Stoltenberg, ra'iisul wasaarihii hore ee Norway ee hadda hogaamiya NATO, kaga yaabsaday abaalmarinta ugu sarreysa ee Mareykanku uu ku sharfo qof shacaba, taasoo ah abaalmarinta madaxweyne ee xurriyadda. Gizel Dunelli waa cilmi baare ka tirsan macadka cilmi baarista ee siyaasadda dadweynaha.
It should remind us of the criticality of American leadership of this alliance. It is
waxa uu yiri waa inaan xusuusnaa sida ay muhiim u tahay in Mareykanku uu hogaan ka sii ahaado isbahaysi NATO oo kale ah. waa isbahaysi uu Mareykanka isagu abuuray, waana mid ku bulaali kara un doorka hogaamineed ee uu qaato Mareykanka. marka uu soo baxo shaki ku aadan doorka hogaaneed ee Mareykanka iyo madaxdiisa, si kale haddaan hadalka u dhigo, marka madaxweyne Mareykan uu hargab ku dhaco, NATO-na waxa ku dhaca oo fureen. isbahaysiga NATO ayaa dhammaadkii kulankoodii Washington taageero u ballan qaaday Ukraine oo ay ku tilmaameen mid ku socota wada aan laga noqon karin oo ay xubin buuxda kaga noqonayso NATO. waxaa dhinaca kale ay ugu baaqeen Shiinaha inuu joojiyo taageerada uu siiyo Ruushka. taageerada oo goor horeba sii bilaabatay ayaa diyuuradaha dagaalka ee F-16 ee uu Mareykanku sameeyo waxaa loogu wareejinayaa Ukraine, waxaana diyuuradahaasi ku deeqay wadamada Denmark iyo Netherlands. wasiirka difaaca Mareykanka Lloyd Austin oo arrintan ka hadlayay ayaa yiri,
"Transfer of F-16s is officially underway and Ukraine will be flying F-16s this summer."
waxa uu yiri wareejinta diyuuradahan F-16 ayaa si rasmi ah u bilaabatay, Ukraine waxay ku howlgali doontaa diyuuradahan xagaagan. sidoo kale 27 waddan ee NATO ayaa warmurtiyadkii ay ka soo saareen shirkoodii Washington uu yeeray dariiqa Ukraine ee ku biirista NATO mid aan dib loo celin karin, waxaana ay ka dhigan tahay fariin ay NATO ugu sheegayso madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin inaanu ka awood badin karin NATO oo isku duuban. waa kan mar kale xogeyaha guud ee NATO Jens Stoltenberg. waxa uu yiri shaqada aanu wadajir hadda u qabanayno ayaa xaqiijin doonta marka waqtiga saxda ah la gaaro in Ukraine ay xubin ka noqoto NATO iyadoo aan dib u dhici jirin. su'aashu ma aha Ukraine ma ku soo biireysaa NATO ee waa goorma madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa ku cadaadiyay xulafadiisa NATO inay sii wadaan sii kordhinta qarashaadka ay ku bixiyaan arrimaha gaashaan dhiga si ay ula jaan qaadaan heerka wax soo saarka hubka iyo qalabka military ee Ruushka ee xilliyada dagaalka.
They're significantly ramping up their production of weapons, munitions, and vehicles. And they're doing it with the help of China, North Korea, and Iran.
Bayna waxa uu yiri, Ruushka waxa uu si weyn u kordhinayaa heerka wax soo saarka hubka, rasaasta iyo gaadiidka dagaalka. Waxana uu sidaa u sameynayaa isagoo kaalmo ka helaya Shiinaha, Kuuriyada Waqooyi iyo Iran. Marka aragtidaydu ma ogolaan karno in isbahaysiga NATO uu ka dib dhaco heerkaasi. Gaashaan buurta NATO waxay sidoo kale ugu baaqeen Shiinaha inuu joojiyo taageerada uu Ruushka ku taageerayo dagaalka. NATO ayaa sheegtay in Shiinuhu uusan xoojin karin dagaalkii ugu ballaarnaa ee Yurub soo mara ku dhawaad 80 sanadood iyadoo uusan cawaaqib ka dhaxlin. Waa kan Stoltenberg mar kale.
The declaration we have agreed today is the strongest message NATO allies have ever.
Waxa weeye heshiiska aynu ku gaarnay Washington ayaa ah mid fariintii ugu xoogganayd ee isbahaysiga NATO uu abid u diro Shiinaha, taasoo ku aadan kaalinta uu ku leeyahay dagaalka sharci darrada ah ee Ruushku ku hayo Ukraine. Brad Bowman oo ka tirsan hay'adda Foundation for Defense Democracy ayaa ka warramaya nooca taageerada Shiinaha uu siiyo Ruushka.
Dual use technology and support to Russia's defense industrial base.
Brad waxa uu yiri waxay siiyaan warshadaha hubka ee Ruushka taageero dhinaca farsamada casriga ah iyagoo xoojiya dagaalka gardarada ah ee uu Putin ku qaaday Ukraine, taasoo u ogolaanaysa inuu muddo dheer dagaalka sii wadi karo una helo beddelka wax kasta oo uu dagaalka ku qasaaro oo hub iyo gaadiid ah. Brad ayaa intaasi ku daray in dhaleecaynta iyo baaqa hadda loo jeediyay Shiinaha ay 27 waddan ee NATO la soo daaheen.
Europeans are dying in Europe in a war of aggression.
Waxaa yiri dadka Yurub ayaa Yurub dhexdeeda ugu dhimanaya dagaal gardarro ah oo aqalka Kremlinka Ruushku uu ku qaaday Ukraine, iyadoo taageero uu ka helayo Iran, Kuuriyada Waqooyi iyo Shiinaha. Fariintu way iska caddahay. Waddamo ay NATO saaxiibo yihiin oo aan laakiin xubno ka ahayn ayaa ka qayb galay shir madaxeedkii NATO ee Washington. Saraakiishu waxay leeyihiin ka qaybgalka Japan, Kuuriyada Koonfureed, Australia iyo New Zealand ayaa sidoo kale fariin u diraysa Shiinaha, taasoo ah in isbahaysatada dimuqraadiga ah ay isku kaashan doonaan sharciga oo la isku xukumo iyadoo loo eegay cidda iyo meesha ay kasoo jeedaan gardarolayaasha isku dayaya inay shuruucda jabiyaan. Dhinaca kale, madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa soo dhaweeyey dalka Sweden oo noqday xubintii ugu dambeysay ee NATO ku soo biirta.
Together we build a global coalition to stand with Ukraine. Together we provide a significant economic and humanitarian assistance.
Waxa uu yiri Biden, innagoo wada jirna ayaan dhisaynaa isbahaysi garab taagan Ukraine. Waxaan siinay kaalmo dhaqaale, mid bani aadnimo iyo mid military. Waxaan siinay hub ay u baahnayd si ay isugu difaacdo tangiyo, gawaari dagaal oo gaashaaman, gantaalaha difaaca hawada, gantaalo kuwa ridada fog ah iyo malaayiin rasaasa. Mareykanka iyo in badan oo ka mid ah xulufada ayaa heshiisay laba geesood ah oo dhinaca ammaanka ah la saxiixday Ukraine, kuwa harayna way ku soo biiri doonaan.
Today I'm announcing an historic donation of air defense equipment for Ukraine. The United States, Germany, the Netherlands, Romania, and Italy.
Waxa uu yiri, maanta waxaanu ku dhawaaqaynaa deeq taariikhi ah oo qalabka difaaca cirka ah oo Mareykanka, Germany, Netherlands, Romania iyo Talyaanigu ay siinayaan Ukraine, taasoo ah 5 ka mid ah hanaanka difaaca hawada oo ka dheeri ah kuwii hore.
Make no mistake, Russia is failing in this war. More than 2 years into Putin's war of choice, his losses are staggering.
Waxa uu yiri Raashiya way ku guuldareysanaysaa dagaalkan. 2 sano oo Putin uu dagaal ku hayay, khasaaraha kasoo gaaraya wuu sii kordhayaa. In ka badan 350,000 oo askari ayaa laga dilay ama lagu dhaawacay. Ku dhawaad 1 milyan oo dadka Ruushka ah oo dhalinyaro u badan ayaa ka tegay Ruushka kadib markii ay mustaqbalka arki waayeen.
Remember, fellows and ladies, supposed to fall in 5 days, remember? But still standing 2.5 years later and will continue to stand.
Waxa uu yiri Biden, xusuusnaada xukuumadda Kiev waxaa la filayay inay gacanta u gasho Ruushka muddo 5 maalmood ah, laakiin weli way taagan tahay. 2 sanadood iyo bar kadib wayna sii jiri doontaa. Haddaba maxay shirkii NATO ee Washington iyo go'aamadii ka soo baxay uga dhigan yihiin dheelitirka siyaasadeed iyo midda military ee quwadaha adduunka? waxaan su'aashaasi weydiiyay Cabdulqafar Cabdiwardeere oo bartay xiriirka caalamiga ah iyo siyaasadda kana faallooda arrimaha Mareykanka iyo Soomaaliya.
Shirka NATO ee sanadkan wuxuu ku soo aaday waqti aada ay isu xulafaysanayaan quwadaha ka soo horjeeda sida Ruushka iyo Shiinaha iyo Iran iyo Qoyska Koreya. Taas waxay keentay in iyaguna ay markaas xoogga saaraan sidii ay uga hortagi lahaayeen. Marka shirkan hadda 17-aad waxyaabaha zaa'idka ah oo lagu arkay waxaa ka mid ah in aad muddo inayba iyagu sii ballaarinayaan loolankaas oo maadaama ay burbureen heshiisyo hore oo nukliyeerka iyo lagu xakameyn jiray oo gaar ahaan Ruushka uu ka baxay oo waayadan dambe dhan uu lahaa meel kasta ka sheegayay ama ku handadayay nukliyeer baan haystaa iyo maaragtay uu xataa nukliyeerka yiri waxaan geynayaa Belarus baan geynayaa iyo cyber space kan ka dagaalamaynaa iyo handadaadahaasoo dhan waxaad moodaa inuu NATO ay ka gogol xaaranayaan sidii ay uga hortagi lahaayeen. Marka shirkani wuxuu ku soo aaday iyadoo shirarkan hore oo lagu xakameynayay nukliyeerkuna ay burbureen dalalkan Shiinaha iyo Ruushka gaar ahaan ay aada isugu soo dhawaadeen oo ay dhisteen BRICS iyo ururo hor leh oo xagga dhaqaalaha iyo xagga militariga iyo dhinacyo badan layska kaashanayo. Marka waxay ku eedeeyeen masalan Shiinaha kale inkastoo uusan dagaalka Ukraine ku jirin, haddana waxay ku eedeeyeen inay si dadban ay u taageerayaan oo ugu ogolaanayaan inuu Ruushka sii wado faragelinta uu ku hayo meeshaas Ukraine uu ku hayo. Marka waxaad moodaa inay sii ballaarisay loolankii iyo tartankii quwadaha waaweyn shirkan NATO-na qodobada waa ugu tirada badan oo laga soo saaray ay ku salaysnaan lahaayeen sidii loona ballaarin lahaa dalal hor lana loogu soo dhaweyn lahaa kuwa kaloo aan ku jirin sida Pacific-ga kuwa ah oo Asia-da fog iyo kuwaasna xiriir kale loola yeelan lahaa. Marka runtii waxaad moodaa inay cirka ku shareertay tartankii quwadaha waaweyn.
Cabdiqafaar Cabdiwardeere ayaa ka warramaya saameynta siyaasadda Mareykanka oo qalaanqal gashaa ay ku yeelan karto awoodda iyo sii jiritaanka gaasheen buurta NATO.
Jiritaanka NATO wax badan ka bedeli mayo qofkii la soo doorto ama haddii Biden soo noqdo ama qof kale la doorto ama uu Trump uu noqdo madaxweynaha November la dooranayo. Taas waxaad moodaa in ay go'an tahay oo xulafaysiga NATO inuu amniga dalka oo militariga iyo waxaan loo yaqaan establishment-iga iyo Congress-ka iyo kulligood raalli bay ka yihiin NATO iyo jiritaankeeda. Waxyaabo yaryar bay ku kala duwan yihiin labada xisbi. Marka isbeddel weyn laga filimayo dhankaas, waxaa isbeddel laakiin uu ka imaan karaa haddii masalan uu Trump soo laabto sida uu ula macaamiltamayo quwadahan waaweyn oo Ruushka iyo inta Putin joogo ama hadday madaxweyne kale yeeshaan, siyaabaha uu ula macaamiltamayo waa laga yaabaa inay wax iska bedelaan. Isagu gaar ahaan ma aha dadka aada u aaminsan arrimahan militariga, wuxuu xoogga saaraa xuduudaha Mareykanka iyo sugistiisa iyo gudaha siyaasadan in dalkan la xoojiyo, iyo isama uu arko nin maaragtay bannaanka inta taga ka dagaalamayo oo inuu cadow la abuuro, iyo waa falsafa ahaan uu isagu uga duwan yahay maahane. Waxaad moodaa siyaasadda Mareykanka oo guud NATO ku wajahan inayn wax badan aanay iska bedeli doonin markii ay doorashadu dhammaato, waana la ogaan doonaa. Laakiin wax yar oo waxaad moodaa in jamhuurigu ay badankoodu ay leeyihiin maaha Trump kaliya, maaha sidoo kale ay leeyihiin dagaaladan dibadda amxaanna geliyay oo ay leeyihiin kii Afghanistan khalad buu ahaa, kuwaan hadda aan ku jirno khalad weeye, cadowtinimada aan u abuurayno dalalkan quwadaha waaweyn sida Ruushka iyo Shiinaha, iyo waa dhib soo kordhay, waa inaan dalalka ay heshiis iyo wadahadal iyo in wax lagu dhameeyo maahane haba yaraatee ma aha inaynu inagu noqono dalkii booliis garayn lahaa caalamka kaloo dhan booliisiya u noqon lahaa oo amnigiisa iyo ka shaqeyn lahaa. Marka waxaad moodaa inuu taas uga duwanaan doono, laakiin siyaasadda guud oo NATO meesheeda bay joogi doontaa. Waxaa kaloo laga yaabaa inuu xataa si ka duwan ula macaamiltamo bariga dhexe oo NATO. Hadda waxyaabaha ay ka hadleen waxaa ka mid ahaa masalan in dowladaha iyo quwadaha waaweyn kaliya lala diriramahay, in argagixisada iyo awoodaha yaryarka ah oo dadban sida xuutiyiinta iyo Alqaacida iyo waxaasoo dhan iyagana in lala diriro way ku dareen qorshahooda. Marka waxaa laga yaabaa isagu inuu dhinacaas uu isagu ama xoogga saaro ama awoodahaas yaryarka ah oo hoose inuu isku mashquuliyo oo bariga dhexe iyo siyaabo aan dimuqraadig ula macaamiltanayn inuu ula macaamiltama waa suurtagal. Laakiin arrinta NATO marna waxay u dhowdahay inaanay isbeddel weyn aanu ka imaan doonin.
intaas ayaan dhegaystayaal ku soo koobaynaa barnaamijkii ilayska v o e da ee toddobaadkan oo aan ku soo qaadanay shir madaxeedkii NATO iyo saameynta doorashada maraykanka ee hoggaanka NATO. barnaamijka ciddii uu seego waxay ka daalacan kartaa bogga aan ku leenahay internetka iyo boggeena Facebook. intaan barnaamij mid ka lamida ku kulmaynana waa Maxamed Colaad Xasan oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo.